Esula eyokubiri. Zilibasanga abo abateesa obutali butuukirivu era abakolera obubi ku biriri byabwe. Obudde bwe bukya babukola kubanga buli mu buyinza bw'emikono gyabwe. N'abo abeegomba ebyalo ne babinyaga era ennyumba ne bazitwala. Era bajooga omusajja n'ennyumba ye era omuntu n'obusika bwe. Mukama kyava ayogera bw'ati nti, laba, nteesa akabi ku kika kino ke mutaliggyamu bulago bwammwe, so temulitambuza malala, kubanga bino by'ebiro ebibi. Ku lunaku luli balibagerera olugero, era balikuba ebiwoobe ebirimu obuyinike obungi, era balyogera nti, tunyagiddwa ddala, awaanyisa omugabo ogw'abantu bange, ng'akinziyako, agabira abajeemu ebyalo byaffe. Ky'oliva olema okubeera n'omuntu alisuula omugwa, akalulu bwe kamugwako mu kuŋŋaaniro lya Mukama. Temulagulanga, bwe batyo bwe balagula. Tebaliragulira abo, ebivume tebiriggibwawo. Kiryogerwa gwe ennyumba ya Yakobo nti, omwoyo gwa Mukama gufunze. Bino by'ebikolwa bye, ebigambo byange tebiwoomera oyo atambula n'obugolokofu. Naye mu nnaku zino abantu bange bayimuse ng'abalabe. Mujjako essuuka ku ngoye z'abo abayita nga tebaliiko kye batya, ng'abantu abatayagala kulwana. Abakazi ab'abantu bange mubagoba mu nnyumba zaabwe ezibasanyusa. Ku baana baabwe abato mubajjako ekitiibwa kyange emirembe gyonna. Muyimuke, mugende, kubanga wano si kiwummulo kyammwe olw'empitambi ezikiriza era n'okuzikiriza okutenkanika. Omuntu atambula n'omwoyo ogw'okulimba, bw'alimba ng'ayogera nti ndikulagulira eby'omwenge n'ebitamiiza, y'aliba omulaguzi ow'abantu bano. Sirirema kukuŋŋaanya ab'ewammwe bonna, gwe Yakobo. Sirirema kuleeta Abayisirayiri abalisigalawo. Ndibateeka awamu ng'endiga eze Bozula, ng'ekisibo ekiri wakati w'eddundiro lyazo. Baliyogaana nnyo, kubanga abantu bangi. Oyo awagula ayambuse mu maaso gaabwe. Bawagudde, bayise, batuuse ku luggi olwa wankaaki, era bafulumidde omwo. Era kabaka waabwe ayise mu maaso gaabwe, Mukama abakulembedde.